bakoyo kulyayo abantu bakoo to the level nti omulalo luyingira mu chachi nga tebanabana kutandika kwogera kigambo kiddako neyebakirawo. Bakoo balwanyi bannange, obukoowu obwo obukugaana okusinza abantu bako to the level tasobola kufuna kaseera kajja kubeera wano essawa alaba mpanvu nga nakabeera mu kanisa emutandisa okubuulira kanazi yansaasira nabuulira dda ate ne bansaasira n'okunsaasira nga sirina ordain naye nga mbeera mwogezi omukulu naye waliwo gye nagendanga ng'abantu ku ttaano nga zino eza kampu natumika meeting abalala balina emirimu egitalekeka naye nga ku ttaano olaba emmotoka eziyingira ku church baze kuki ku divine weekdays. Naye kati omuntu vva wano tambule tambulemu kujja kumusanga nga awagudde amatoke munnange ne Kampala botokola tulya tulya mmere yaki yerabire nti eriyo abalya emulago naye nga balya bamalayo wiiki ssatu bamalayo mwezi kino kyekyamugwako ekyaki ekyakamiri abantu batuse ku level tebakyasobola kujjumbira kukuŋŋaana tebasobola kujjumbira sabbiiti eriyo abantu abamanyiddwa mu makanisa agamu be baŋŋamba naye nga nange ekyokukola sikimanyi kiri mikono gy'abasumba eriyo abantu ekkanisa nebwebanjereere atula bweru waliwe bandetera lipooti ne bagane musumba oba bano balina ddogo obulogo kunzi ddogo litya kubanga enkuba yazze era ne benyigiriza luddawa benyigiza luddawa enkuba ngaebasammukira naye tebayinza kuyingira eno oba zibampalana ng'alowoozi tayinza kusemberera babi enkuba nekkubira ebweru ngaekkanisa erimu n'ebifo ebbugumu lyakutendera mu saluuni amalamu lunaku lulamba nga n'enviiri teziwedde ali mu kyuma kyokyono tavaawo ekyaki ebugumu akasumula akalega asumulula osumulula kaki tetusobola kukuma kitiba kya Katonda nga tugayalirira okukuŋŋaana oli kyagambye bwe tukuŋŋaana wano kimala okukola ekitiba kya Katonda tuyiga tusisinkana tweyiwa amagezi twongera omuyigako siba kiriba naye tudaabirizibwa tutereeza walole nagendako mukamiringimu nenjigiriza ate abakyala nomukyala omunanubananga musumba ebyo byeyogere osobola obiddamu mwami wange muyite olegula abeerewo kunze maamu mpise katambi katambi kebazaako muyo yakyogedde yakoze atya kananga ate sikyajjukira obaawo nagambye ntya onaku zino kati baba nebabikwata abantu beefulukuta n'obugagga ali mukatale atunda ali munimira akola wiiki agimanyi ekiseera agimanyi wa ennaku omukaaga ez'okukola emirimu nze wenakyukira basebo kino kyenalaba n'amaaso nalina taata wange ng'agolola ekkooti ye tagitwala waddobbi fe zitwala waddobbi ku tuesday yeneeyamba lwadde sabiiti era nagiwanika wali kanzu ne byonna byanaakozesa ensawo ya bayibuli ebeera wali yerimu oluyimba yerimu leson ne baasi ono zaabadde ayogerako naye abantu bakoowu to the level nti sabbiiti etuuka nga tamanyi kyanaayambala n'alyoka azipimamu nga tezigira ki najjukira ku maki okudduka okugenda mu nviiri abantu tebali sirias zino zennaku edda twayinanga n'omanya sabitegera kutandika nga tubeera mu kyalo obanga obaekyalo kyanyono kyanzigweramu nnyo esaawa nga kumi n'emu nga tuweera nze nga nina n'ekiti kyenkwata ne tuweera olujja awaka ne watereezebwa mmere neeteekebwateekebwa buli kino kibeera kiriya era sabiiti bweyingira Fina tu Friday tugenda ku church bali tugenze ku church tewali teeka abalabali wala eranga tukungana mwao olina kolesa nyuligize rutya liyingide tubane sanyu muchi enakwenda razigize echi mama ziguoli mujamu yam yam gendo okolo kalamu yo obalirire ku kanisa yamwe tobalirira ndala ompe omuwendo gwabagulawo sabiti ku chacha ogumaze ogufuna gumala ate ne baba bagenze ku chacha okugulawo sabiti they are not even serious ziwalo mukanisa genagena nimpuliranga kinkesi kyenasooka okukola kwe kusanga sapatu ku mulyango katunga kabali kumuzikiti ngendo kulaba ngona abulira kati ali mbigere nemanya ina nyini chi nanyini sapatu ziri ayamba de yamba de byokusaga saga nentegera beba fumba ku sabiti kati amazo kuma mu mmere aze wana tutebije mu butukufu Sayo mshumba bana abantu bano ngabachi ayo njya kuyigirize ije mujengirije tukuma mu butukuvu mu chacha. Naye cyo kansoke nchi komya. Omuntu nojja no mukka. Mwe banga muri banga munya mukole chintu chonna ikiteba cha katunda bantu bakivako da. Bali mu mukaga ayamba denga bwayagala tewali ayimbisa ekanisa ezimu zemmanyi no webyuma abate yazze bano betuuzizzaawo kati kuba wano ndi wano. Banonye ku sabiti ku Friday olabenga waliwo ebyuma olwesi tugenda ne ku makanisa nga omudinko nekisumuzo yagenda nakye waabwe tanadda obeewa kanisa nzimanyi sebo nze sisokedde ne kubulabirizi owe kisumuzo yagira atya twali tusabiddeko wabweru mudinko ntagira ake taliwo atebe batuwe kanisa bebazimbe bawayettaka nobulo ditako dimudiza ekitaba kya Katonda kikuuma tutya nga abantu tebajja ku chachi n'abazze beebase nazze Bayibuli gyalese eva ku kyamateeka n'ekoba ku Timoseewo tunakola tunakikuuma tutya abagirina Bayibuli erimu ebifaananyi bye baamukuba ku biici byonna biri omu emize eringanga emize timba amize ekintu yonna yonna Bayibuli ejjudde tunakumatia utukufu bwa Katonda kapi bwetu bwefanana envundu ati ngolugero lupia byenjogera je bibi bino tunakumatia utukufu bwa Katonda abantu baumudde mukati abavubuka abategeera nnyo bwe bagamba mbabategeere nnyo bote batya kwata na Bible nene nnyo balina bupisto pisto ke kachaka a New Testament atoka tugumuleme nago bagovuddeko batamula nache na wasimu nalike bweru eyo natuli mukamiti yombuli zinatu na tuunzuko obwongo olwayingira ngo kubulira ku divine ali mukamiti twali mukamiti na kama all of you take out your bibles nituziwanika take out your phones nituziwanika ngambye damo wanike Bible etuwanika kati wanike simu etuwanike simu switch off all phones I know there is a Bible on that phone but that's not a Bible kubanga yo obo chakebera wano omwoyo Yesu nagamba nekayingira kakarara buyingira ko bate buyingira ko atabe kayingira kakukema no nyiga kantap geno kulabango mwana chikukoze This is not a Bible msaje tukamanga Bible jiji eranze ondaba nze luingira nganzi jako na enji koze sa esimu Bible enji koze seyo singamba de nambula bakristayo ntambula ngenda genda mangu saise na chi na Bible azije ngazije yo lunyiriri ne tetusobola kola Bible study on phones
That's a lie. It is true. Kuliko Bible, omayobo nabi, oruimba, karakara, yona kweviri. But that one is not the Bible.
Kubanga nebya pornography bikola bitya biyingira esimu yange ireta messages onezizina ati nange nokendeza dobozi kati time ojimala ate kifananyi olujja ate nono mukyala gundi nsengendo naye na papa agenda okulaba nga nkebera nati ekimwali ruddawa
abantu bakoowu tebakyajja na Bible kati basemu mwataddewo system wenu sijiwakanya mujigende nayo maaso naye naye ate eyina engeri gyekendeezezza olwokubanga ebiwandiikwa mbiteeka waggulu ku lubaawo people don't need the Bible kubanga enyimba muziteeka waggulu tebeetagaggula luyimba yekkanisa abantu baki banaye balinganga Dawudi bali ku kitanda kati begolola n'ezo WhatsApp zaabwe okumanya bakoowu omuntu asobola okumanya ebintu byonna ebya foreva dinafamu yogera ekirala tiansi yogera ekirala swisigaali ani omulala nga talina lunyirirwa bayibuli lwamanyi zina azitontoma n'omugamba naye mu bayibuli mulimu ekigamba waliwo yambuuza mulimu ekigamba ti abakazi tebambalanga kyabasajja n'abasajja tebambalanga kyabakazi tuli luddawa biri nga byo bimanyi kirula kimanyi buli lunyirirwa osoma mu bayibuli sebumu abasumba bayibuli teriiko akalaga nti nyongera tekaliiko lunonyiribwa olusoma aluga nti nyongera onsome wano ku Facebook buli lwobikkulawo kakati kaga nti oba oyagala okundaba ekisingawo pulaze hiya awo tunyigawo ne baleeta nemmere nekakwongerayo nekakwongera kati owange beeka tetuuli emmere nzijja mami nekakwongerayo taata naye abeera ku ebyo taata naye mubuuzi olunyiri lwa bayibuli oyokolaba akabi bako tesobola kumanya kitwa kya katonda mubukoowu obwo kambabuulire waliwo abatuvuga olu speed endala ejjakati ekimu ku bintu ekkanisa eno byegayaliridde okutegeera nti waliwo stanic strategic plan gyalina eri very clear one of the threats of this church mwekkanisa mwalowooza nti ekizibu kyammwe is catholicism era kati omuntu bwetoyogera ku papa omuntu alabanga atayogedde obwongo bwekkanisa oba bekkanisa bubali ku papa kati bwabazze ku tulampu bani tulampu kika kya papa nange simanyi olaba ku Facebook baleeta obwo tata musumba fe yasise mu ngalo ne gundi yasemberedde papa yabuze kati nomukwatako yamukubidde kabbaayi kati abantu obo bubalimu they are not aware ti omulaba omulala waali pentecostalism is another threat is another threat twasoma n'omusajja oyo esoma issues in the Seventh Advent Church fe tuli asatu tetulina byuma kubanga abiteekako tiyagize eki batula mu church zaabwe ne beesomesa ebintu ebyolabanga abifunaye babimanyi begolola ebyo tebirina nnyo makulu ate babeera ku church ku sabbiiti babeera bweru gundi yazaala akaana kawala ayitiriza naye okuzaala obuwala kati ani alisikira bba tebabimugyeko kati bali mu busika ku sabbiiti naye alimba ezo enviri zatakyusaako fasoni emu ye tezimusiiwa tuli ku nviiri kiki bannaye abantu batuuse mu bbanga tebakyetaaga kupa Islam strategy yabwe egamba from Cairo to Cape Town they are constructing mosques today every morning every evening every other day strategy we ziringa nezimukuzo kubawasa Bote bakole kole foti. Funa bawala. Haba kafiri. Barete. Bazali mu. Habana baba basina. Take away Islamic bank. Haba nubabanya gigabadu. Chumaitu wanu waluwa batasaba kubanga batu baku watira. Manyi abatu abatu wala bagetzi. Bama nite ni wiki ya camp meeting. Katibata anizo kujama manerenda. Atudewa. Atudewa. Katibuwa kuchie walama. Toba au. Uyingira ukatono nofurumide mkwa. Hate. Elaba na batula kukapembeni na utoba nenye nyo. Hatula wako lachi. Walumu ulilanti wali wako nonya na wako lachi. Kati abantu abagenda okufulumikisa ba Islamic banks ziga ba manja manya ziwala sente isali ko machi isali ko magoba awoita wa awoita wa ara business bezi tuzawanya. Those are strategies bana bafumbirwe yo abantu bajja kwewole yo bapa palu akufuna ngo yakalo kwetegereze ebitabya fe bitu ebyo moyo honabe obisanga na balala ensongola chini na bakoropota zibatono wano kubanga na basemese te bagula bichi batugamba sebo mutetu ina bitabita bya bino muluzungu ebyo luganda ebiruwo mwabigula omusajja anzo mukatu kiyampangulira mukuzika kololero kalwe na wangu lwako nange nenzika kana tugenze kuzika munafe wachikachange siwa kanisa yangu. Sajia mkatuliki. Hejiwa kubuli lupa mbuli nanti wendichi. Narapange ya mbuli na kunze sate gira. Na hini ndeko moyo moto kufuwa. Inzo kupa chanyamba. Nila chanyamba. Ya kanji ya badia baka mantisi kitofu kusabira bafu. Balo zante chirimu baibuli kusabira bafu. Kusabira bafu chirimu baibuli. Kare mubikule. Atete tulina. Hii alina. Na abikula. Na alusomera daloru kusabira bafu. Nga mpuli lida dara. Mtabani wangi naantu nuri ya nangati, dadi. Oru, kwanza ate lukwela liigiriza. Tarujia mubita obi no, enkaga momu kaga. Kati yasu mimu hili, limu bidibi makabizi. Asu mimu hili bita bibirala. Chikweta gisa kuba mkugu. Okumanyante yu quotation. Tajije watufu. Kati chiechi sero, Museveni sido kumanya. Chetu kiriza chiechi. Oya asomie, ashija wa. Nebo batu manchitufu. Ekifuchi jagirachi. Na ni mpita kusomere limu gana masomero. Ni mpita unga abana baiga. Ni inga yali abulida kusawe ya igiriza. Paradise on earth. Yali ya igiriza nsi wegeno kuterera. Na nyonyole nsi wegeno kuterera. Na nyonyole nsi. Na angine nyimilia kudirisa. Ni ngati nsi ya waja yogera kuplaneti yeno. Ya yogere nso kuterera. Zobongo bainebute gira. Kupama nyeche tufu. Bivako chitutu ni mubu zanti nsebu. Webale kubuli. Wabado uigiriza. Hebi wabado uigiawa. Ayigiriza Museveni sidi. Mwane mubu zanti piyo uigiriza uigiawa. Nangati akatabu kaka no pastor. Jehovah Witness Book. Katuluari lugu omuzadi. Eranze newu nya family liwo. Ngatoli nanjigiriza Bible. Gwewe njini ya waka entufu. Katabu kaka abana buba uigiriza uti. Tuli mchizibu lwarero. Omuzadi aliao, aina abana, asoma lesoni. Hakasiti vakamu, mwabu kumi obuna, mwe kumi enya, ene nsoro, neva mumazi. Was it from water? Over, in water. Of water, in water. From water, netubeda mkukana theologically. Chari of, chari from. Nesivaye nyingi. Kati umana wangu wapifo, of, ne from, ne ini. Habia ulira wa. Nzi mba denga ni nabana waka. Ngabu imbana habana. Tusoma njigiza ya Bible. Mkama ya katuna njini wa mazima. Mkama ya katuna njini wa mazima. Usalo msangulibela kutia. Luwachi kubange bibi njagada bakulibatia. Betuda faba bili. Netuda kukasirifu kafe. Kukasirifu wakama wakuna mkwena. Bali bantuda laba. Bjali figaretivu. Jali ji. Kati mfutu biogera mululimi wafe. But here is a home now. Tetusoma la kuma chitima cha katona. Nganeka teri makanisa. Teri machi? Teri makanisa. Okusoka teri Bible. Bonaba inaimu ya atata. Mwene mkungana kaba kunganye kuchitambilo chemisa. Ama kawe gatu usi. Jangala kupategeza.
kiseera bw'obona okuma obutukuvu bw'ekkanisa ekitiibwa kya Katonda tekibeerera. Waliwo oluusi lwe mbuuza ssebo musumba, Katonda gwe tusaba eno ye wanjawulo kuweeka? Simanyi babasumi kimwali mu kigere wanjawulo oweeno wakwewombeeka, oweeka talina nnyo makulu y'omu basi babasumi babakadde y'omu fe bakyamu oba ogenda okulaba ng'eka byakusaagirira buki banaye kusaagiriza sawa yakusaba teryazina Bayibuli. Kale fena tukuŋŋaane mutw atule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nokwala kwayi Katonda nokusema ku Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyasuula Dawudi is neglecting yakoowa na neglecting his spiritual life. Baseba basubuzi n'abakyala, don't neglect your private life. Holiness begins at home. Ekkanisa tejja kukuuma butukuvu bwa Katonda ng'obutukuvu butandikira wano ku church. Lumwaka wala akamu kayomba nekavuma omudinkoni omukyala eyali akalumba nti lwaki ozze ng'oyambadde bubi bw'otyo. Namugamba nti gw'otegeera nnyo okusinga mami ne daddy benze nabo mu mmotoka. For your information, my dad is a church elder. So you love me better than my parents. Amaze oba tamaze? Kambategeezi, ekimu ku biremesezza ekkanisa okukuuma ekitiibwa kya Katonda kukitandikira ludda wa? Wano. Wano. Batandikira wano. Asebo. Omusajja negirikiti nga omusajja yali musumbafu omugenzi kyambadde yasomesa ekintu nga nange ntula butuuzi eyo nga bwe mutudde. Naye mubuulizi naye ne ntula wansi. Abantu abakulu bayigiriza nga mpuliriza era nze nina ebintu bingi eby'abantu abakulu nanotinga naye yagamba nti omusebenzi tasobola kubba. Walaba bi ettooke nga yagwa dda ajja agwa mpola mpola. Muwulidde baana bange? Yagwa mpola n'agayalirira okusaba okujja mu kyaki kuwa ebitundu by'ekkumi ng'olwo agenda agwa. Muwulidde? Kati owatemere ettooke nga yagwa dda. Mutuufu omusajja okyayogera? Omuntu abajja yagwa mpola. Dawudi ono okutuuka okukola ekyalabika yali agudde nga takyayimba waka takyasaba takyayina maanyi. Yiggwe ate amaanyi onookajja wanga gw'oyendayenda bw'otyo. Banange kizibu n'okusomesa abantu nga wayenze kizibu. Kizibu okusomesa abantu okubayimbisa n'obayigiza okwagala kw'otalina kivulaba maka mangi tegasaba. Tegasaba. Toyinza kubanga abakato baagala n'obasabisa. Tosobola. Tosobola. Kambe statistics wano ndekera. Okute kalamu. Omuwandisi bakora research ku byaffe ebyekkanisa muno mwennyini. Muzaffe worldwide. Ne bazuula 28% families zezisaba zokka waka. Research gye baakola baazuula ng'abasabi ababeereeka ne basaba okusaba okussaamu Katonda ekitiibwa nga bayimbye n'oluyimba ne basomayo olunyiriri ne bafukamira ne basaba bali ebitundu 28 ku 10. Wagendera omu. Naye ne bazuula nti ebitundu 2 ku 10 bo basaba bafunyewo akaaganya. Basabi ne bo bamala kufuna kaki? Kaaganya. Ekitegeeza basaba bapapa. Kale fukamire mangu mangu mangu. Abange mangu weko. Fena fena ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Bafunyewo kaki? Abamu basaba bagenyire bakyaddewo. Ekigambo kya kose yakose ekigambo kya nnuma. Never. Yagamba batya? Never pray at home. Never. Ekigambo kiri never. tetusobola bino byetuze mu kamiri tutheologizinge ku bintu ebirala.
This is where the problem lies. Tetusobola kukuuma butukuvu bwa Katonda, butukirivu bwa Katonda ku church
ngekatetugira ki bannaye. Nebaza amaka agasaba mwama mwekubireka amina. Waliwo oluganda gye nagenda teina mpangula nange nensigalanga ndi wabigere ku nyumba yiyateekako awasabirwa nakola n'ekituuti n'obutebe bwawo buli permanent. Esawa y'okusaba bwetuuka bonna n'abaana bamanyi akasenge mu bagenda engalinyabula ne Bayibuli ebeera awo newe abakidde awo oyinza obaga nti naawe omusumba ogenda noga nti banimulite ku Bayibuli tusabenga ne Bayibuli tegira ki. Basi erabiddeyo ku kyaki olina yasigadde neggundi. Okusaba kubeere mu maka, okuyiga kubeere mu maka, okuwabula kubeere ludda wa. Abasajja bali wano gwe mulimu gwammwe okubeera abasumba bamaka gammwe. Kyeyavudde afulumya lunyiri twasomye ffenna lwagambye lutya nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe 2 Corinthians 10:4 are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Kyeyasomye atya mu Luganda nti ebyokulwanyisa byaki si bya mubiri, si bya mubiri, byaki naye byaki biwangula ki bimenya ki nti kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. Eki kyatulemesezza mu kkanisa okuwangula entalo zaffe tulwanyisa mu kibannaaye geno lennyoko lino loli naye nakwetegekera geno likitaawo ezi ntalo zaki kubanga ono yayenze nange kanyende obatambuza nange sigenda kumubuuza ali agala yalisalawo. Entalo za mubiri za kuwalana, za kuwogerako, za kuyiiya. Muntu nayiya ekigambo n'akiyiiya ku munne n'okimubuuza kunnyonnyola nga tasobola kimalako. Tuyina abantu abakyayi kanisa ne bagitamu olw'ebigambo ebyogerwako naye nga n'abyogera bwogenda omunyigiriza mu nsonda aganange nawulira boogera baani mizimu bitambo biki ebyogera mu kyaki gw'olyawo kuwuliriza wuliza be boogera. Ebyokulwanyisa si bya mubiri kateka amategezi nammwe abatondowala tondowala okutondowala kya mubiri ate sitaani nabagambye mwebe nabbi yagamba tisitaani ajja kukozesa obunafu bwaffe bwayagala okuba perfect ojja kusinga n'abatali perfect bwayagala okwetondera ojja kufunayo abakunyiza nga tebali ready obayagala agende ku poliisi. Zinabeerako omukyaki omukyala n'azira ekkanisa ono yajja wano omukadde n'abalaata naga mwebale kutusabira ekkanisa eno yeeyongeddeko mmemba. Amina. Membo yazaliddwa wa mukadde nte yazadde. Mbana imusonyi okumuyita memba kubanga tujja kufuna ebitundu by'ekkumi n'ebirabo okuva mu nte yazadde. Nolwekyo mukama waffe yeebazibwe nga bonna beebaza Katonda olw'ente y'omukadde okukola ki. Akakyala akatudde wali wabali n'atulika n'akaona nti ekkanisa eno esosola. Nze nazaala tewali yannambula. Tewali yalanga kirangu, tewali yakyogerako, ente y'omugagga gye balanze, kanisa yabwe ngibalekedde. Sitaani ajja kuleetera ebikuleetera entondo n'ova mu kanisa. Nindwala ne batannambula, baani bo? Waliwo nze yankolerako n'ekirayiro. Nakatoye musumuluzi ajja genda mu ggulu pe! Okutuusa nga ze nannambula. Amanyi nti obutamulaba toyitobola genda mu ggulu. Nsaba Mukama atubeere. Prayer is the opening of the heart of God as a friend. Bwe tuba tusaba twogera ne Katonda. Twogera ne Katonda.
Bino byensoma bindeetera ennaku nga tugenda okusaba. Mwalisoma n'agamba, we are too busy to pray. And so we are too busy to have power. Ekiwadde obunafu. Tetulina maanyi. Tetugenda kuwangula nga tetulina maanyi. Dawudi amaanyi gaamugwamu. Yali yeetaaga amaanyi amalala. Kikyamutwala ku lusozi. Tujja kukozesa amaanyi mangi mu kkanisa. Tufunemu kitono. Bwe tutabeere na maanyi gava eri Katonda. Yesu bwe yali ku nsi kuno. Ye yamanya ekyokulwanyisa kino. Omwandiisi omu kye yagamba nti Jesus was never too busy to pray. His schedule was never too packed to spend time with his father in communion. Talina kimugaana kusaba. Talina kimugaana mu kusinza. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. N'ebyamaanyi bimenya n'ebigo. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Obanga mulya. Obanga munywa. Obanga mukola ekintu kyonna kikolerwa kitiba kyani. Muli olowooza otya? Tujja kulaba sitepu endala. Tukumate ekitiba kya Katonda nga tuli mu kyaki. Tujja kutuukayo. Kiki kyolaze nga kyekyo ekitiibwa gy'oli? Mulimu gwo oba Katonda? Simu yo oba Bayibuli? Kiki owadde priority? Owa ensimbi ku mbaga na bintu birala? N'otowaayeena. Weewala obukoowu obwavaako okwonoona kwa Dawudi. Mukama atuwa omukisa kwa Kristo Mukama waffe.